Hivi ndo tunafanyaga. Hivi ndo tunafanyaga.
Yeah. Yeah. Another hit. I found the radio show. Niko na pipi pipita. This is how we do. Metrengi kalide.
Hivi ndo tunafanyaga zetu kila kila day. Every day ni swaga, swaga anyway. Hizi flow kuzichanga, changa zaidi ya we. Masoja tunajipanga, pita na pande. Hivi ndo tunafanyaga zetu kila kila day. Every day ni swaga, swaga anyway. Hizi flow kuzichanga, changa zaidi ya we. Masoja tunajipanga, pita na pande.
This is how we do. Manake ndo zetu kuchana michano za juu. Na utapenda tu, mana tunachana sana ile kitu. Kifu, hatujali mtu, mana watu hawatupi kitu. Mikono tu, na wengine kaza tu ipo siku tafika tu. Kamu kimoma Mungu mkubwa, nachana sitoki. Tushake zinoti, goti. Napiga, napaza sauti, piga saluti. Wape salamu wanaoni this. Nakuja for, kiko mando. So, wape salamu my bro. 24, kame samsho. Yo, go, keba na yo. Nyacha nisake zimone, wengine stafanya mnyane. Chana ziki nipone, lumana mnyache nichane. Mbona nasia mtone, wawusi paka tonekane. Fanya hili, hili mtone.
Hivi ndo tunafanyaga zetu kila kila day. Every day ni swaga, swaga anyway. Hizi flow kuzichanga, changa zaidi ya we. Masoja tunajipanga, pita na fande. Hivi ndo tunafanyaga zetu kila kila day. Every day ni swaga, swaga anyway. Hizi flow kuzichanga, changa zaidi ya we. Masoja tunajipanga, pita na fande. Na fande. Na fande.
Hizi ndo zetu. Jiungi nasi mwanetu. Kama unakiliza kwetu, basi utakula kufyetu. Given the yetu, sindo marapa wakivya kuseni. Wambie pamoja na Yesu. Safari ndefu tafika lakini huku tunakula kufyetu. Na tukikosa tunajipa tumaini. Pandisha mziki wa kwetu. Nite afande wa mziki wa nyumbani. Sito fenfo, zaketo. Lesu mwenye wakumento. Sikiza tempo, okay let's go. Wape salamu wanao ni bis. Machizi wandani uwa pepis. Mimi na mziki kamfupa na fis. Tuwache jamani atakama na dis. Mimi na mziki na mziki na mimi mziki. Mdamu wa fande siwachi. Baka na mimi nifike hewani. Tumaini na imani ni nayo sikati. Yes.
Yeah. Hivi ndo tunafanyaga zetu kila kila day. Every day ni swaga, swaga anyway. Hizi flow kuzichanga, changa zaidi ya we. Masoja tunajipanga, pita na fande. Hivi ndo tunafanyaga zetu kila kila day. Every day ni swaga, swaga anyway. Hizi flow kuzichanga, changa zaidi ya we. Masoja tunajipanga, pita na fande. Na fande.
Ivon Pro.
Na fande.
Najua nini ma. Ibi njob yetu. Kuchana njoka zetu. Prince Ombe.
Na Papi Shop.